Onye Chineke mepere ụzọ ya nọ, la mmadụ apụghị imechi ya bụ ụzọ. Lachakego m Okechukwu nwa mgbe nta, la machakego kwanụ. Ije ya gaba egwue.
Onye chola m nenu wa
onye chola m ife chinye lu kan meme
bilika bilio
onye chola m oku
onye bu na meme nke ya
na magali ewe mo onye chola m oku
banke chinye lu kan meme
onye chola m oku
onye chola m
onye chola m ife chinye lu kan meme
kewa mgbe nta abịago okwu ọsọ mụ na chije kenwe onye atadị ezigbo onye egwu nọba anyị na-ekwu n'ụwa m iji ụwa ka na-ejenụ iji egwu ka na-aganụ ifechi yelụ ka na-emenụ akalaka m bụzi egwu n'ụwa nọ eji m nke onye onye ka njike ya nụ ana m agali onwe m ana m agali onwe m ana m agali onwe m enu ụwa ọ onyinye Chukwu nyere mụ n'enu ụwa nụ ọ bụ gịnị ka o ji ewe gị iwenụ na Chukwu ekesie mmadụ nchanụ onyinye dị n'iche n'iche nụ na nke onye eleghị n'enu ụwa nụọ na ọ bụzie ka onye ele mụnụ kezifi na-elolo n'ilonụ lamaka ka njebe iji ụwa mụnụ ije n'ụwa na ọ bụzi egwu m iji ụwa nka na-eje nụ onye achọna m okwu mama ma nchọ mmadụ okwu n'enu ụwa nọ
ama ma gali onwe m onye achọla m okwu
onye m jide nke ya
ama ma gali onwe m onye achọla m okwu
ka m onwe njide nke m
ama ma gali onwe m onye achọla m okwu
ije n'ụwa
onye achọla m ife chinyelu ka m na-eme
magana ju mo boku anu magalo mo mo no buro so bune nu anu ife chinye la nye ganyi jejinu eku chinye la nye nenu wana ya ganyi netinu ife madu ne menenu wangu kesole ya nke ya na shia balibu wangu kesole ya madade mozo chuyye kwino zo umwanyi ganyi nagalo no mworo kwa no nya ijinki ya uwama rono jofumbisi ya katozi madu nenu wano unanya nandozo natozi ya If you get to Nelly Madoga, get to Nelly, no, you know. I shall not have no yet, not you walk with my dog. Kanafa upo bonya shona mu Aupo wekusi yo kwasi yo Nifia jino nyuku na kia nafo Bunobu nuku enye kutarolea Akiage kutalea Kanje melo mwemunenu wa mada shona mu Kanje belo mwemunenu wa chali no mwukambili o Una shona mw kanje biju wa munu Okwife chuku sitela nyinenu wa kanye nalu Ilo nasi kalizili nenu wa Mafama ro nambosi jikele madu denu wano Nambosi afu oke zili fogabu Una chuzi nando nye chuku tele manunu Onya chona mo, ukubase na chijoke kubenu Ranu chijoke mwenyata nikubilenu Namuno nyegu na nyino negu Oke mwambwe to nyoma pia Obele mwa, negu yoka njibu webata Makwanone makudole zendenu wa ushie Fama shoyi, ochu mwoko kuna ya mwada o Inanya nije mwoku kuno boso nenu wano Onye nashu ya mwada Onye nashu ya mwada Ujajo kwa na hii Lipole lio lilezibo imunu Inwe rode dozo na chijo kemwe nyata liye kugo Ekwata kwa fondenu uwe buluzo niru Onya sijide koji nanko mela maga Obele mwa Fama joyi negu ye gagalele Onya sinegu ya maga ya wola nizende niliyo Rana nyakeo unya chona nyo Unya chona nyika nije biju watumu Mkwa
Chukwu webe tana chijo ke wanya talila yinu yugunu Yeku meje go bozo, yeku meje go bozo yugunu Ifo makanye na chonu, obo yeka nyoji yilayanu Uyeka yiji keyanu,
ife chinye lukan bebe
Owono nya yiji keya galu lenu wakanye na chuzi Lanu mo nanu nu
makakale wemo
Kambile nu wamunu, lase nu makakambili leje nu wamunu
Onya chole moku
If a chin you look at them,
maka na onye chi yelugo ya do bi komolia maka na ugo chalacha na onwe lokwanu ochichuo nisi gabweze no ya gabu kwaneze nenu wa abogene okejuku mwambenta kaije oyo ije ebu ona sekem 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 sawam ije ewele ya ice ugama
achake gombo
ugama
achake gombo
ugama
achake gombo onye chi yelugo ya kulie
ugama
achake gombo
ugo chi yelumwa
achake gombo
ugo chi yelumwa
achake gombo onye chi yelugo ya kulie
Tinu gonu Isine buogidi ge buogidi Makisi na die buogidi buogidi o Buogidi anyi jie yolu Lenu nugo macha ke gonu Nakareka macha ke gonu Mandine simi Ndia silisha nuzo Ifeji bio wa beguo Yeguo makambulu biano Makandugo buzo no gacha kelele Muwa buga chake gonu Nacha kegom Nacha kegom Acha kegom Ugo chinye lugo no mwelo mfisha
Acha kegom
Lugo macha kegom
Acha kegom
Ugo macha kego
Acha kego mo
Acha kego mo
Onye chiye lugo ya kulie
Una manosi sifu taliva de pubo Onye chinye leze leze kogabu Ugo chitu nye laidi anye nisi yo Anyandi la furea Ndo manafa nafuya Maka nanya dema no nafife dema Anya chake ganye mwero chuchu Mbosi chike li madu nenu wano Mbosi afuka chike li kogabu Ebusia bala 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 usali di wubi obolu Anyacha kego nenu wadunu Ugo chala chano de shweju Oke mwambwe ntani cha kego Obele mwaka legu di yinaru Akaloga zia de shweju Obele mwanu numekene Icha kego Onyama bule buyi jibe Ebu yigabu oshimili no matata o Obele mwashi joke kene iye Onyama gabani rana kudole suchie o
Anebu chefi makano wano Onyeji yeleze gabu liliesi Nakalaka madu o Adieme and Fisher. My destiny can be delayed. Oh yes, body can never be changed. Oh, click, click, and I'm up. So, no. Ali, Ali, Yellow. Nkilikan, a kilo, do, donu. Ejigo, do, delio, so, no. Baklaga, mozo, mozo, gana.
Ewa beta chakego Ije guka nejenu Ife chie lemu nobu ebunu Egu njibyo wabe ebunu Mwachugu ziri megu Egu muka netinu Mwenye chuku gozili Nogozi woya Ojimuti joke wanya tanio Nobugi beze ku Na Nigeria Na Afrika nine Lenu no ke wembe tachake gonu Ifanyi jibyo wabegunu Ikwanyo jembe wilonu Oke wambe tane kunu Na chake gomu Na chake gomu Ikwu meje gobo do yibo Ikwu magagu wanine Babura moneme Kama nobu chuku Paka Jesus ibonye ndu Yago sito sadebe Jewegu ebu wese Na Jesus ibonye ndu Na chake gom, na chake gom, a chake gom Ugo chinye lugo nongwe lomfisha Maka nugo chukunye sirimadu nenu wa Nobi ako jizyakano Obo kene, mpa
Achake gonu onenu wanunu wamunu Onye chile lese ya gonyeo Imanuli chuku de laguno Mwe romficha nenu wano Ama gefya taru nenu wano Inanya ni joga la nyanodi ya mungu Mbosi chike la nyiko kelegu Mbosi chike la nyiko kelegu Anyi maga no begu, anyi mbuku no begu Anyi mwamu no begu, ifanye mena no begu Ifanye mena na yaku wana chose Iru mbegu na sumu mbegu Anyi achake gondenu wadenu One mubwa na ucho fego shimili jeko shili Onye sino basi wolo kwa jebenu Ko wola nya wefunu Ade kwonu efegunu Anya chake gondenu wanuku basi na nye kubege Onye sino basi ya wolo kwa jebenu wadenu O wolo kwa loko wola nya wefunu
Onye manchijo keke chupu wambe tana machake gomu Achake gomu, achake gomu
Achake gomu
Na achake gomu, na achake gomu nenu wamu Okay, chukwu wambe.